liyu hail kananno somale etiopia kalesa moyalet namota lamajese dame gumruk etiopia magaletti kesa jururran balagesisera bulchan godina borana obbo denge waq radio sagale america kella moyaletti diate kajuru manni kusa gumruka samamufi konkolatta wan dalla kesa turan sagali olgubachu himaniru wajirri dimmina genya ana moyales ammas kalesa humni liyu hail moyale bakka chamuk jedamutti harras balagesi susabeksa galmo dautu nairobi ragabase kuno
kalesa moyale bakka chamuk jedamutti humni liyu hail jiratu taratti dukase namota lama ajjese obokiya waqo gana wajirri dimmina genya ana moyale chamuk itika ajjefaman bulcha gandati fi milisha gandata wimani harras liyu policing gaddu machamuk kesatti balagesi su ittifufu isa dubbatu
agammat wereru rabbantesi nagammai windageta dukasin dagetani duk agammat alir jirhanuma ali akmare rako makalaki umniti makalaki allen tete dawacha jirti warri bidda bikemni fakaba sidaferi kaba bazuka kaba tanan madu jirti taranno weralu jirti
ammas kalesuma humni liyu ail moragumru ka etiopia moyale jiruran balada kapsisera kananis kusana bata eta gumru ka etiopia kasama meyoto konkolatan segal gubachus bulchango ni naborna obodange waqo ni dubatu
kalesa warri nanno shanis di moragumru ki senani konkolatan nanno sagali gubani tabeyni baye samani warri rayati biyati fi police federal asila nanno suna osa ungu abdo organan gubti dame suni so timo egu disani mitan suni natiga yau charra banejira
jiratan magalamo yale to koyote kana ipsan humni liyu ail kabala kana gese se rasa sogur gudda akarka qabu fi magalamo yale le kana nakagole himu
urenfa sirfarifa iritu gurda kabani worre bar magalalle kesa dukasa babante akalle njolle nisane ka liyu polisuri ata dukasa le bante worre sorokesa worrati liyu polisuri bolterami magalalle kesa dukasi ture jira nakan ture jira nando gufuka vega tara bombe na madarbate jisi garu konkolata gutmale na verrati mi dande kapsine wagan nambase
jiraatan kun dabalani magaalatti keessatti wanti kun marti yoo ta'u raayyaan itti sabiyya magaalatti keessa ture tarkaanfii fudhachuu malee akka hin fudhanneedha ka dubbatani haras moyaaleen keessatti haalli nageenyaa akka tasgabbaa'ee hin jirree fi waajjirootiin mootummaa fi manneetiin daldala cufaa ta'us dubbatu obbo kiyyaa waaqoos hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa aanaa moyaalee humni itti saraayyaa ka dabalataan moyaalee keessa buufate nagaa buusuuf carraaquu dhabuun balaan kun akka itti caalu taasisaa jira jedhan akka jiraattonni magaalatti jedhanutti nageenyi moyaalee erga boora'ee waggaafa deemaa jira wanti kun furmaataa argatuu fi bulchiinsa godina booranaaf dhiyeeffannus haga yoonaa deebii gaa'een argatin jirra jedhu bulchiinsa godinaas dhimma kana gaafatame obbo dhengee waaqoo bulchaan godina booranaa gaaffii kana waajjira pireezidaantii naannoo oromiyaa fi waajjira dhimma nageenyaa kan naannoo oromiyaaf dhiyeessanii deebi'ee eegaa akka jiranii ka dubbatanii gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmo daawit naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.